Ngolunyusuku uJakalasi wayigijima wayehamba ehogela enhlabathini ezama ukuthola into azoyidla ngenkathi ebona umnyakazo ngaphambi kwakhe ibhubesi elinamandla laliza kuye uJakalasi wasaba kakhulu buningi ubuqili ayebenze kulenkosi yezilwane futhi wayenesiqiniseko ukuthi ibhubesi lalizobamba leli thuba liziphiniselele ngokushesha uJakalasi wacabanga icebo.